hadisi wa edinda haji katerega msazi ye inamire olwaba zairo kubanga tibali kuisai mwoyo kubyabya kubananga abana baiwe babelala bwambibina nokuira yokomwa akagunonku mibiyabi namukaga abandi ndi bakalina bwabwaka haji soke tuje tuwalegale wa kutwesimbire duma haji katerega nga alikogera kweli abana makobo kubyebyo na kuwavwali nabo akoba akibajira okuluta ku masomero agasinga bungi abana tibali kuirayo Jwakoba akira baida bwakukola bwabwa butagera bona bavuni abazaire bano n'abaana abali kubatyamya obwaka kuba balemererwa mputukiriza obuvunanzibwa bwaibwe Lodwick aluma agasakira nabasa ya mugwikirirako
tulaba abaana nga kumi ku buli kikumi be bagenzi ku ssomero wiiki ewedde twali tulambula tutongoza zinnayikondo empya ng'abaana mu kifo ky'okubeera ku ssomero ate nga tubasanga ku nnayikondo ne bazadde baabwe kitugamba bazadde niimu abaana balina okubeera ku ssomero ekiseera kino era bwe tumala kino ekikwekweto eky'okulambula emirimu egikolebwa tugenda kuzzaako baana kuba ku ssomero